lesi isono tate isono lesi isono tate ungazi lutho isono lesi isono lesi isono tate isono lesi ungazi lutho isono lesi Zephalela indoda Iseka amaqanda ningophi kuthiwa ngihlele Sonke kule ndawo kuyaziswa ukuba sihlele umndeni Yozwa ngawe ke ngempendulo ukuthi uthina inakwenza lutho ngaphandle kwakho Wabhala umnumzane kegoli Ay putuma nkosikazi putuma Utulire nezinto manje Naye ngakusasa bacele baye emsebenzini Banikela khona ngithola mbili Wafika wahlala nomama bazohlela Bashendela besondela na uyasondela Balokhu bembuka bambuke phansi naphezulu Bancinzane bahleke Wangena ke kudokotela Singakusiza ngani baba Hayi nami ngise ngawo uhlela dokotela Ubalelwe unkosikazi ngala ngale ndaba hayi 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 nomzana amakhosikazi wonke ahlelayo Hayi amadoda Isono lesi, isono tate, ungazi lutho, isono tate. Wehla washona ekhaya wabhakasha. Umlungu semthengisa ikhwane lemfene ngobe lithengile naye umlungu. Uyafika ekhaya bekho basemasimini bohlakula. Le ngane encane iyayithanda leli chwane. Badlalisana, libuyela imithinta esidlathini nasekhanda. Naye alithinta liphulule. Afika abadala bephuma emasimini. Wema, phela umaqanda enje kade eyithinta le nto. Nayo yazi yamthinta nasebusweni nasekhaya. Mamo! Ingane mayithinta isisilwane wena. Uyazi indaba yasi lesilwane ijule kangaka. Ake ningiphuthumeleni. Malani futumani kukondondo Sasondela nesalukazi Umthetho wakho kodwa wena wabanjani Ngisho noyihle mkhulu imbala Akakaza isithengele silwane Ngesonto elidlule ukwenza imihlola Uyodilesa nabafazi yohlela indoda Wena makuncane lokho uzosha lo muzi Mina ngiyahamba la ekhaya Izophakelwa ubani le nto
Wena nkosikazi
Hey Ngiyahamba phela uzosala ushawedwa nalendlu Wakwasibona lesilwane kumuntu Isolo lesi Isolo tatile Isolo lesi
isolo nesi, isolo tate, isolo nesi.